degmada xuduriya waliba ku dareereed dadaal lagu qabado waa goobo iyo ka jiranga nadaafad darada si loo ka hortago dhibaatada caafimaad darro ee ku dhalada korta iyadoo la kaalada ayaan qaybo shal duwan ee bulshada magaalada gaasmaha faydorka degmada xuduriya si maxamed nuura oo la hadlay warbaahinta iyo bulshada aan ku digay iyo ku dig doonadan qashinka oo la ka deediyo waa wadooyinka iyo goobo lanin ka tala galna taas beddel shay oo jeeyanga goobaha dawladda hoose ee astaytiya dhinaca kala gaasmaha faydorka degmada xudur yaasi maxamed nuura iyo bulshada ku noolan degmada xuduranka baaqi iyo ka dadaalanka bilicda deegaanka taasayti oo ka jarta badbaadada bulshada
saas daraadeed marka may buu hadlan walba mas'uul yani qof kasta oo muslim ah oo meel barrog may waajib ah in nadaafadaas yani xibs u saaro sababtoo ah may buu aha magaalada hadda si soo dhigin may buu aha maamulka may soo biyaha ayaa nadaafada la soo dhigay walaa hoobay yani la soo biyo may raayis jeegada dadka ama may raayis saxaafad deganaadeen mas may buu aha dukaamada deganaadeen walaa qashinkii hoos ku san oo la faday in loo xirinay aan xilliga yani magaalada may buu aha dhisuga dadkii faydoorka hayna dhisuga may la faday ya may buu aha intii lama go'o la handiiba mas'uuliyad go'o la handiiba mas'uul salaamayso ilaa la handiiba mas'uul ka majnuun walaan la handiiba in may buu aha meelay oo dariiqa hayna maray in ka sin kidiya sidoo natuun argahayn oo jeeri walba marahayno masmiil bal argahayn marka saas daraadii nabi kaleey salaatu salaam iimaanka may ka sheegay 70 ilaa in may buu aha in ma zaada in yani sagal iimaanka yani ii laakiin may buu aha kiiris in hooseey in atta in may buu aha kullu ku qaada wala ka qabo saas daraadii marka hadii may ku fahmay hadii misal may buu aha walaay dadka qabaay iimaanka meelan hooseey u soo ii waranba may raayis in sagal hadii aad walaay dadka hadda ka ani way buu aha may meelaha xaqay xaqay ku fahmay in iimaanka ka badan yani dabaasta diirato baa waa ma insha Allah taala marka saas daraadii samarka iimaanka walba lagana may buu aha dadweynaha may ka baraarujaanay sheegana in may buu aha lagu fogaado waana lagu dheerada in may raayis in sagal may buu aha sidee kala hadii may buu aha barnaamijkan waa ay gelinta ah waa dalasiin sheegaha ay dadka qaadaan waa falilahi xamdu sallallahu fadaay waay hadii la qaadado waaye maamulka kale yani ama dawladda hoose may hasaaro doonana hadii ilaahay yar mayl raayis sheegad ku aamil hasaaro doono oo yani imay ku wax ganaax in miisaan lankii la ka araga ama bari buu qashin meel ka deeriyo oo munaasib ahayn meel in ka tala galay hayna la ka deeriyo araga in la ganaax doono ani taas oo ilaahay yar mayl dawladda hoose yani maamulka ee cid faydoorka yani ku sayd yah ku qaato sa ilaahay yar marka may buu aha fariintaas oo may buu aha oo kasaabsan in may buu aha qashinkaas meel walba la dhakow oo muqaafa dadka isku dhaafan ya may buu aha ku biyahayna hadii ilaahay yar arrintii aan waajib aan gabadhaariga oo la qaado ilaahay may buu aha dadkan ha ka weera ani waa arrin oo may buu aha fariin ah la dirahay insha Allahu ta'ala arrintaas saasin gabadhaariga
nadaafada deegaanka iyo waliba iyo kumideeta waliyaabo muhiimkan ee bulshada yeena ata in yoo xil isku saaranga ilaalintiyo.